Alman, Wahala Vichirani, Iti Hilume, Soheri Laha, Mutidalaye, Ilkaula, Mahatanu Helai, Akiho Yahu, Medicadio, Opore Haga, Medicadio, Opore Haga, Jahilimo, Hadae, Jahilimo. Hadae ho palinga, kuhagaji buga, ho palinga, kuhagaji buga, badala ho tilmatida.
Baada waxa la moodaa barbar ka midigta laba goobo bidixdan far lagu beegay. Taadu waxa la moodaa ama lagu tilmaamaa iyada laba garley taagan. Jaadu waxa la moodaa lool bidix u jeedo afka jeeda xagga cirka dhibic laga joojey. Xaadu waa balan qeyr xariijimays dhaafo tuugna ka ma xadi karo. Dadu qaanso weeyaan ducada bidix u jeeday raad dayax ka cadeey
dhaqanki halmaan ku halaa bi jiray intii lumeen soo heli lahaa Ilkaula Maradanu Helai Afti Hoyo Medicadio Okore Haga Medicadio Okore Haga Jahilimo Hadae Jahilimo Hadae Ho Palinga Kuhagachi Fuga Ho Palinga Kuhagachi Fuga Radana Hotil Mandi
Radu way rogrogantaa sida raadka gorayada waana raafi dheer tahay saada waxa ku garata yaxdu siriq yar weeyaan surkeediyo salkeedu midba gees u saaxda gaad waa garanaan afka laysu geyno qadir hoosta kulaho isgodaysa weeyaan aada waxa ku garata bisho caawo koowo soo caana shubato caawo dheerada weeyaan faada garo oo ii sheega
qaadu waa boqol xidano kuntunta hoosta qabata kaadu waa kabaalun kulma kale yar jeeda dhaxda kaga kulmaane miya lagu ba ka haya laadu liid yar weeyo salku midugu leexde ma luntay ha moogaanin an maqlay ma ii sheeg
madu way milmilanta xag la miiran weeyaan madax laba diryaan liyo manje saddex leeda naadu way noqnoqota saddex nabar islaabta waada waxa la moodaa waab labada geesood warma lagaga joojiyey haada laba kabaalo ishareereyaallo dhexda xarig isu hayo hubaalaa la moodaa. Yaaduna heensaraad weeye, xamsaduna ciddi yar weeye, a'da baliishe.
Aadu laba xariiq oo afka laysu geeyo dhexda oodan weeye eeda waxaad ku garataa afka midig u jeediyo saddexdeeda elig. Eedu alif yar weeye dhibicdana ha ka ilaawi. Oodu gooba weeyaan uuda unuga saabka usha ugu dhexaysay u egtahay. Sa iyo ha laysku daray waa sha, da iyo ha laysku darayna waa dha, ka iyo ha laysku darayna waa ha.
Oh, Kalinga, 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 oh, Kalinga,